jotta mani gede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaru jame fulfulde aljumare jeddi lewru fevrier jena yamde sokito sijo tamani mi den tawa les maisons de la presse do pomoko do jottino no do kabaru jidi yu waro yi galo se grabo competitivity juinde kaytaaji wotteji député en ko kani wadde leleedi meddeni do pomoko do holi tawer golli di far gonde yarta yeso tawede widi dum wonde tanude koyde le kedde leedi di yaloma kedina da habu gol haddu gol bibbe roobe do yambinama kenen leleedi meddeni le bi ha gol fedde ne do de global media company holi tiwi da fa hande di do golleji ndara e tiagal en jaran kabar ro kantin ngay di ngodi le ciut ecole no be bi ko yata milliardoji jeegom sefa dum wonno ko laamu o watti wattu jona ci do imma daraji tawede wiide fur wodo tiit alaydi mata sabi de ecole ngay dal uddi nokkule kewde le leedi be den di secret bi wonno sembe kabaruji di min jogino do beta di bismillah modon e hedade kabaru woteji député le leedi meden di do wonde e yarde yeso holli tawe do pomako do hewbe yimbe be gondube dartube ka fujju ini kaytaaji muuden kabe koliti le kedde leedi di do wonde e tanude koyde Mamadou Samaseku
to gouverneur ngalure bamako hultama wiide totugol kaytaaji bangal woteji député en nyande noga janaliru mars fuddi gila nyande noga e jegom leeru janvier fedde humaninde kabaru mudum jaati jo inama kedanna harno nyambile goto yimbe le ndedo fedde
min darni birongaaji didi biro arande o hokka talkidi yimbe nartobe biro dido ware o nangan talki yimbe nartobe ko woni bangal juinoide talkidi won yimbe le gaddube talkim
ka to kitatun fay goto nel dal talki mudu yonku badido ngaldure bamako ele odo circle region kay kaytaaji di nangudi ka sede sede won ko yimbe be garata bamde di won ko holliti kanko prefere nuko kedanna Mamadou Diakité
talki di ana don ila yontere bettinde parti ngal yogaji hore fuddi yaltinoide do min goni hande do wala futalkuru juinaado tafu ngabe be gondi yaltinoide
ele yedugol al hali dido nokuji didi pamgol kaytaaji fudal tafun to jematun yo nyande talatara jabine tan woni ko kaytaaji di totama prefet ko mi noddi mo e telephone kanko prefet Abu Jara o holti wide balle politique ko be fuf martnama kumpa tawene honjo tobe hewbe kulti wide taade fi ele nabugol dido di reji der nokuji didi wona tanti alaji dido wotoji di so bangal gullirde dental honjo tobe wade der nago e kanye e gugol yimbe le hewbe yo dun yoga eti alaji ele landal dido wotoji di kettana docteur Ibrahima Sangu horojo ndedo fedde
le defi
sukula ndenagu o ana don lakina laamu leendi warta le demokrasi wayde wadde election député be holitan leedi mali yeddi talki sharia ngaji mum beedaade talki sharia ngaji ko sini hakune mako e leede sella laamu on han wadde ko wayi fu yalla ana hebara hunchande hore ndenagu
depi setla
mi cittitan wiide fa nyande sappo e tati leeru fevrier wattu min wi woni ko nelugol de rejidi darnete
sikram fa kebon kabaruji si jo tamani fu dum woni numero am whatsapp o anno keba dido kabaru do stati amen chapade jeddi jagom chapade jagom e didi chapade jitti chapade joy e go holliti ndiwide fa hande haddu goddibbe robe be kolliti wi dido golleji dum yaray tiagal fe le leedi meden didi do yambere je ngada ma kenyen jagom lewru fevrier ndu le majjum bi imadraji kenyen kani wadede nyalo mo hando jabarne tinno famine don kutteji ko tongi do odo golle fa kebe famtade fa ndekede Mamadou Samaseku
e le ciudi docteur Lidou Malindi tellaji bilidi e kutteji julniru woni burri fuf sawrede dum ko holliti Jimmy Kanté gollowo global media company e bimako do ujinara robe jabe der ciudi docteur mabbe ton chapan jeenay le temder fuf na jogi dido tellaji di
le gajati hakkune docteur e rewbe garbe jewde be le suudu docteur to mi andata tidala modo bilido bangal haddugol sukabe rewbe
kaban mudun no wawi latade sababu tellaji kewdi do debbo fay heddade hen dum ko holliti Kanté Oumou Salif Touré yubuna wa golleji le global media company
ko woni bangal kuteje haddagol sukabe rewbe ana heewi ana wawi latade chamal joomule terde mum yupude iijan ko darta ana wawi taccude beengu mundu ana wawi latade sababu fe ittude yonkim kuteje bangal hakiladu ana to ana wawi latade sababu handinde joom fa yupude be wartade
tagal imadraji kewdi lam koobe be kanye pelle kewde ko mani or kabaru o rewbe junnobe hewbe bami adi yupude golle o to region kulkuruton hebe mabbe bami aniya yupude labbi ane be do sangare kureja tarore mo joyla
won nyalo ma goddo to mo mi yigiti ta abada nyande mun ne mi haddike suka be rewbe chapantati je kikide alan wonno bingel dewengel wadi jamma o fu ana yupa iya kulul a mawni san mi milino jati be udda yanka
wakar jun o imadraji famin gol latiki sababu huntude tialaji kewdi yobul fuf ko kabaru dina aslamaku hali do mudu wakar jun o dinan kobe hebe njuppi jingandidu kanon fa hande ko hewi na heddi gollede bangal mudun
ko batto milliarduji jeegom sefa dum woni ko watta e kantin ngaji di hitani kande non kambe kumini be kabaru jande lekol be kolitiri wite dido kantin ngaji yalla sukabe an kebano nyamere so jehi jangoyde dum e tawede fu wallita wed labal wada e odo golle tiagal mududu tuudi ekol kewdi kanye uddi nyaloma hando le sahalle ndi kanye le wuddu leedi ndi fa kebe famtar kedden ali sisi
wi kanko horejo gollirde woni de kantin ngaji sukabe lekoybe ministre woni de jande woni arande wulitaade sialaji ele odo kabaru kantin ngaji di fodde dum ngabba le reseau e kanye njedobe kabaruji ka ewi mako hokkudi tanda jawdi heyata an hani kabar mudun haybe no fewiri kedden sarmoy buzanka kanko ni horejo gollirde woni de kantin ngaji sukabe lekoy
kam pal de kantin
somi kale hala kantin scolaire ngaji yimbe le faahi fu chuudi darani di margal yeta so gonga o wona minen je haybre jawdi kantin ngaji di jawdi ni le furba yata santir ngaji li wala bawde jukude lawol golleji di kawrun tinan kantin ngaji de yimbe lebe fami kannabe hinna jawdi won kebani bangal kantin ngaji di
lane scolaire
gollirde de anditi jati wide batte wadu denago le sahal e wudu leedi di hakke temdere kantin ngoni uddadi fa hande kedon na sarmoy busanka horejo gollirde de
ya plus de
ana buri kantin ngaji teme tati ngondi le region mopti ana buri temdere ngondi le region ngaji balere leendi so gonga o min ngondi bande dabereji mbawdi hawude rafi de nago kol ngaji di uto e fu yalla kantin ngaji de ana heba gollirde no moddi
fonctionner
arribe ko baru jande der sahal e wudu leedi di kolliti na sulni sane bangal jogala bondo di do kantin ngaji sukabe lekoybe kedden ala kum MCC horejo jangirde tutumututun
on nous a
amené kantin mo min gaddana president CGS merito o sinin so gonga o mi anda hono foto o sinin gabi gaddani men ngure kulleji jarteri ko mi gaddani men ko ala fan sukabe jangobe ana hewi burde kulleji jarteri ko mi gaddani men ko latike wajibi e juude amen sotude boisson haji yalla mi rekka wasode macaroni ngadi ana tide e juude amen hokkure sukabe boisson haji na waiti de chakuji ngure ko mi gaddani men
andon wi der leedi malindi adadu kantin ngaji sukabe lukube yo ujinaji didi e teme didi e chapantati e jagum
ko hewe gollobe kabaru yigaji le leedi medindi so be ngari faabe darta yalla yigaji ana le nokko ona wala hollita wede wala ko be jobata wattu jono yimbe no humini be kabaru kebe le leedi medindi hakkilaji mabbe ana petti san le odo golle fa kebe famtar kedden ali sisi
le wi yaya sumari institut national de prévoyance sociale dawte sharia chaminoji jawdi ni gollirdi daranidi kebal choro leendi alhani yawteni le wi mako ni gollirdi alhani jukere jawdi bawli daranade tidalaji tinoji tagal golle mabedi
bo moshu
min kay mi jabana fi kabaru faba kalisi o jamare gure battide dido nokuji itugol yigaji leedi na tabti san bango do dum fahudu dawraka yalla haybudi sanne hawalu nokku o sabi dido izngaji dido ngaddan e produji kewdi en dulla wide itugol kan yata fi tagal dido produji di tawere di bonani sanne bi adama e hawalu
abdullahi kaluga kanko o tugido do dewtere sharia chammino jawdi didi gollirdi han yobude le wi mako min bawa halde hala po sabi wala jawdi kolletendi o jokini kasen sifa mako du woni ko serti e gollirdi daranidi kabaru tewture kangi abdoulaye kaluga chef division legislation fiscale direction générale des impôts
ana eli sari ajjati gollirde ngadobe lugaji bangal yigaji leddi keba faba lam o dum woni eli sari ajji kabar mudun fedda e mo dono wiri dum do na hani ma hana dum kay ngida febem da hala mudun min kay ko kinimi tawetan eli sari dum golla
yimbe le fahe wonto njabe do hakkilaji goti mi samminde jawdi ko gollirdi garaniri kabaru kebal choro leendi hani jukkere ko perte modo e juude yimbe gollowe bangal kangebe narda horebe leendi yawto dewte sharia yidi yalla o ti dalla ana heba itere tun
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sekram de de lot ne le réseau ngaji meden di puddira nokku no dirte do wata gunabe kolliti wiide won jangino lekol goto directeur mudu be bi kanyu yonki mudu harba e do won conseil amiri gondo no odo nokku idom le lamu ansonga le région gawo yambe do yimbele dum won barbe be an gonno e dartudo goto e gotna le odo nokku tama e bi on wakkati voyage do carbi yonki mabbe wattu jono yamu sutor mabbe wadi le odo nokku e do yotto buran be ga do won fedde catholique et chrétien wobe le leedi wiama aljumaari nyaloma hande ɗo gonde wadde droit au debat no dirteɗo Gloria Sicilia on tutunon ile le hitan 2017 ko yata duɓi tati nyaloma hande o omo e juude hollitaama du wiyama ɗum won nokku ɗo mo gollata orfolina to wonno gollude nokku no dirteɗo karanga so nyaloma hande tiɗalaji mawɗi ɓe jogi ton sekira ɗo katten betande do kabaruji meɗen ɗi ɓe joti on sanne heɗade heeɗi jamen ka fande fa ndiye fe nokku on andirono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi wassalam.